mase activism kanile. Ngiyadlala no matter, mandlala ndlala kanjani. Noma dala uphethe imithi, uphethe umlimi. Noma dala ushela kanjani, uphethe imithi. Noma dala ushela kanjani. Wayibuka emehlweni intombi yavuma. Asazi noma dala uwenza ngani na. Asazi noma dala uwenza ngani na. Kungasambe ntombi yochopa phambili.
Why tell you to figure?